Yeah, yeah.
Got some quiz, baby.
Tiguan and Diddy Soaps Cabiz. Yeah, leo nimeamka na energy wa kuapewa enemies maskini ujinga maradhi staki by enemies na maisha ni kuna ligi kufika ndo kuwa mshindi chini walonpinga wa kuwa polisi nitakuwa pimbi pole mbole wajanja wanagawana max kutaka pendwa na kila mtu cha kwanza anza na unafiki ila chonde chonde mabaya waga ya tamku kwenye kalenda ya kila siku wekaza mchana na night kiduma na nesa una kitu gani una pesa la kisukali mwisho utwangwa na kupepeto mwezi kwa gangsta ni kitandani lengo kilengo unafika mbali ukipendwa wajikubali mwisho wadate wale kugeza wamejilevya miadarati mana hii haso ya riziki ni ligi so na vuja jasho kwenye viki ni big boss hekweka moja kwenye mbili ni mtiti noma na tuna mpango na hizo bili iko ligi ndogo Endelea kufanya Endelea kufanya Endelea kufanya Mana mimi mwenzako na endelea kufanya Endelea kufanya Mana mimi mwenzako na endelea kufanya Niki checki time iku non-stop Bila happy hour Ile saya ushindia kuflex with neighbors Fukoni sina shearing it rain down iras Daddy sounds kid medevera Semi host jachelewa Sijachelewa chani force kuendelea Nianze leo bila hela niwe bitos Tenda wea ujane lewa utane lewa Kiwa positive welewa kweli nyenzo Kwenye neno juani god dona weza Kwa wana wama jeshi so jeshi al-Qaeda Yepe kendo jeshi wako bless up maisha Uspende vya utelezi ukidesh ni atari sana na ukiona silegezi yondo desturi kazi napiga kifuwa mbamba wezi ntibuwa kacha mwili mdogo kizinguwa na zinguwa mbaya wezi ulikula kwanza wezi kujua hinja it's time for the money pepe na zinguwa kaya
it's you wewe
endelea kufanya
it's you wewe
endelea kufanya endelea kufanya mana mimi mwenzako na 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 endelea kufanya
Wewe, eti na mii Kianza kuchana usishangae Baka wana, wanabishana huja manare Ni mimi, venye nafanya usishangae Usishangae, usishangae Ni mii Kianza kufanya usishangae Baka wana, wanabishana huja manare Ni mimi, venye nafanya usishangae Usishangae, usishangae
One, one, tick, one